Unako uruwa lero ngobukule mbezefe sumero elitiwe la jinja senior secondary school lisangubano maseka tigechibu geche jinjo kumpi na akatari akama nivani maketi bovudeo mbutongulo kusoro kubanga tia utovusa ambajia evigamba evigenze vitambuziwa kumukulia soro media ni evigenze viogiri wanabamu kubakuzwa maledi ya akatari gamu ngaliraga bali biraga timbutongulo sumero lini la jinja senior secondary school elimu kumasumira agama nyiraga evi afayo wano mchibu geche jinja nebusogo kutualiza wamu teriyaku la urunji mwebegeze biafunu mbizizwe vasini yoyokuna elanga babasinga abakulu bategeze zanti bafunya muuliri agala ganti abantu abawulijyo bagenze bakubebitole omukulembeze obajinja senior secondary school obuliko abagamba nti omukulembeze w'essomero lino ayitibwa Isaac bali musangayo tasobodde genda maaso n'okubanga bwati atwala omutawaana mu mbeera y'okulaba ng'essomero lino lisisigala n'omutindo gwe yali alina okuvya ddala emabega kaakati mu lukiiko olw'abamawulire lwatuuzizza olunaku olwaleero amyuka omukulembeze w'essomero lino era nga yatwala ensonga z'ebyensoma ayitibwa Samuel Bernard asinzidde mu lukiiko olw'abamuwulire n'ategeeza nti ensoma empya n'engereka empya y'obubonero eri abayizi mu nteekateeka ya Nyuka Lukyulamu abasinga tebagitegeera nga buli omu abadde bw'ati agenda ayogera bibi aluwulidde nti abayizi 624 abaatuula ebigezo bya siniya ey'okuna ebyadde byakajja bifulumizibwe eby'omwaka oguwedde abayizi 622 basobodde okuyita obulungi naddala mu bigezo bino agamba nti agala abazadde bonna baleke kubanga tebatambulira ku bigambo ebigenze by'okolebwa n'abamu ku bakozi b'amaledi awamu.